Wachoniranga utachona rotesha Wachoniranga utachona nyasarange Wachoniranga utachona rotesha Wachoniranga utachona nyasarange Wachoniranga watutanda ule, watanda ula kwetu kunyasarange. Watanda ula ulanda ukuwawa, wachoniranga ulanda ukuwawa. Watutanda ule ulanda ukuwawa, wachoninyasa utachoniranga. Wakarawoka ulanda ukuwawa, wati uchane uchane marange. Watanda ura uranda ukuwawa, watu wachona wachona marange. Wachona 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 rodeya, wachoni ranga uranda ukuwawa. What is that in Guava? What is that in Guava? What is that in Guava? What is that in Guava?